my love. Download it from ilovezedmusic.com.
Mama ni magugondani.
Mama, 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 mama.
Mama, I adore you. Mama ni magunyadirani. Chikondi chanu chandi punzi tabubonda. Chandi punzi tabulimba mtima. Chandi punzi tasokodari la mlungu. Mama, you are number one.
Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, ooh. Mama, upendo wako ni wajabu sana. Mama, tumetoka mbali.
Upendo wako umenifundisha kupenda.
Upendo wako, mama.
Umenifundisha ujasiri. Na umenifundisha kumtegemea Mungu.
Hey, hey, hey.
Mama wangu.
Upendo wako,
mama. Umenifundisha kupenda.
Upendo wako.
Umenifundisha ujasiri.
Hey, hey, hey.
Na umenifundisha kumtegemea Mungu.
Download it from ilovezedmusic.com.